kaad ka gurtay kolkaad aan fariir u gurtay adoo isad ka imbidaya miyaad miyaad istareexba weyday fiya haye amma ka ka gurtay kolkaada aan fariir u gurtay adoo isad ka imbidaya miyaad miyaad istareexba weyday Mermay marku ofa falistay isagoon wali urka gaarin miyo miyo inqilaab halelay chaayir ala las ku permay marku ofa falistay isagoon wali urka gaarin miyo miyo inqilaab halelay
Kiki Say I love.